yatonda maso tulabe birungi yatonde mimwa twogere birungi na ye ensolo mutu aye ekulyango ndaba ne bwaba musajjewo olwa sente amala nakwefuulira ne bwaba mugandawo lwomukyala amala nakwefuulira tewali wakwesiga
esigami Musatatia kunswaza
Yesu yeka
Nesigani musatatia kunvamu
Yeka
Nesigani musatatia kunswaza
Yesu yeka
Nesigani musatatia kunvamu
Uba Yanjagalanga tamanyi Yanjagalanga simumanyi Yanjagalanga tamanyi Yanjagalanga tamanyi Yanjagalanga simumanyi Yanjagalanga tamanyi
We yanjagala Yamponya okubera bega He's the Alpha and Omega His mercy is so big I'm so eager Oyoyanwanira Entalo mulabe sitani za kola So he's so able, able, able
Yanjagalanga tamanyi Yanjagalanga simumanyi Yanjagalanga tamanyi
Musimu no tubera nebizibu bindi na emu kama no tutasa tata Tunulira abana ku ngudo Mukama watayayamba Tunulira abantu mu makomera Mukama batata misango Abamu balangibwa bwemage Naye mukama n'obakwende kitawe
Nesigani musatatya kunswaza
Yesu yeka
Nesigani musatatya kunvamu
Yeka
Nesigani musatatya kunswaza
Yesu yeka Yanjagalanga tamanyi Yanjagalanga simumanyi Yanjagalanga tamanyi Yanjagalanga tamanyi Yanjagalanga simumanyi Yanjagalanga tamanyi Yanjagalanga tamanyi Yanjagalanga simumanyi Yanjagalanga tamanyi Yanjagalanga tamanyi Yanjagalanga simumanyi Yanjagalanga tamanyi